Shela namhlanje kusasa usecela imowe. No money, no love, no money. Umshela namhlanje kusasa usecela imowe. Khona ungibele ntshontshe imoto emali. Uthando lwamanje ludinga imali. Khona ungibele ntshontshe imoto emali. Uthando lwamanje ludinga imali. Oh, 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 oh. Uthando lwamanje ludinga imali. Ingakho kumele ngiphathe imali.
Namhlanje kusasa usecela imowe. No money, no love, no money. Umshela namhlanje kusasa usecela imowe.